Nasikia kupandilia ibit, nika niko maviagra. Kakitu nishashika inanifira fira fikra. I'm on the rest up all mwaisi na subra. My punchline, rhymes kimdo kuaribu sura. Mamanzi yoto amta, nimesha waka masutra. Na watonde nao kakarao kwa mahindra. Mabibibu mahora, wengine ni masupra. Mandula watoto nimewanyanganya ubikra. Nikishika mic, mi uwaga mambo mbaya. Vitu muse fit, lazima tuone haya. Mindo na roll kaule mdi wa odaya. By force ndo maemsi wakisikia pijwa na guaya. Mahefta wananyesha, nikawa kwa mwezi. Kimistari wamesota, nikawa kwa kona ya mwezi. Mindo nimeshika namba moja first position. Hao bado wanabuta mkia master position.
I'ma keep hustling, I'ma keep striving. Milele na milele nitasonga. I'ma keep struggling, I'ma keep flowing. Milele na milele nitasonga. Forever I will strive, forever I will strive. Forever I will strive, forever I will strive. Forever I will strive, forever I will strive. Milele na milele nitasonga.
Sema tisi ndo atuwezi kuwa masupa rapa. Manyanga tulisare squeezy, tunacheza na makapa su. Tunacheza na mamita tu, tunazipeleka bumper. Hii hip hop itakuwa breakfast, lunch na supper. Walapa saluti kwa beat sniper. Watake wasitake industry, niko hapa. Ama bonge tafu nafunganishe kwa rapa. Ama tishupopa nafunganishe kwa pipa. Chaka chaka, mother daddy be just lambonza bado nasaka. Mizani mistari juu ya mic mina wika. Leta nyenye nyata bila fimbo na wachapa. Kwa rap na watesa kiinjera namba saba. Always mbele yao peseta na ndasaba. Mafans wa shani pa 105% juu wanasema daddy bills niko so class.
I'ma keep hustling, I'ma keep striving. Milele na milele nitasonga. I'ma keep struggling, I'ma keep flowing. Milele na milele nitasonga. Forever I will strive, forever I will strive. Forever I will strive, forever I will strive. Forever I will strive, forever I will strive. Milele na milele nitasonga.
Za joko wa mdiota na jiita citizen. Umestrive life ya kote na ujai pata pata. Sagodi ndo kabisa wezi ditu kusaka. Kwanza watashtuka zaidi ukitaza machapwaju. Kuna marapona designs za kiwa iganjwa. Kisle kingi siku na kamtu na kuwa iganji. Staja kalia talanda yangu siku moja. Tichi mdi flani mali ya na utiaji. Ndo manatizi ni mama kupuja masho. Laren paka moro juma demotizi. Umesema ni wadare paka moro. Uji Kampala, welcome the big boss. 254 mambo bleda takuliko recross. Baite uwe rap game nimeanza juzi tu. Masikuzi nikipanda sales ni manduru tu. Kama resident kwa beat ama kama manzi yako daddy bitch akiwa juu.
I'ma keep hustling, I'ma keep striving. Milele na milele nitasonga. I'ma keep struggling, I'ma keep flowing. Milele na milele nitasonga. Forever I will strive, forever I will strive. Forever I will strive, forever I will strive. Forever I will strive, forever I will strive. Milele na milele nitasonga. I'ma keep striving, milele na milele nitasonga. I'ma keep struggling, I'ma keep flowing. Milele na milele nitasonga. Forever I will strive, forever I will strive. Forever I will strive, forever I will strive. Forever I will strive, forever I will strive.